I don't wanna fall, but again, be friends, yeah.
It started as a happy story where I met a beautiful chick fresh from Komboni. Sipana piti na ndawi na kacheza na ngani. Kwa fusa you busy njebele no kambani. Can I get your line at? Yes, it's fine. Momotima I'm looking for a mazembe cause she's mine at. I should call her pa 19. Kenze cheka simple edi kana soko neza brain. Ineguseni kulisifa ko from magai. Bafuna tibu shepo paside na kabrai. Benda bayambo nicheza nika gelo kabagai. Baka tumila kunitenga nishi nilimo high.
I don't wanna fall in love. I don't wanna fall. I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in love.
Months ago, vitu vinzeta be okay. Namu pasa muti maturity na vonze. For better for worse, mpaka kukota tonze. Tinatea na mapama sitifu na bakoswe. Penze magnet ni tu na kumaketi. Nose ni kankala ni katamanga security. Penze chikondi chitai kila na mubaketi. Kaka chedo kumbo kaka nipeza na pageti. Tinapanga na polani yofika kubabanza. And then she went for a visit kulilanda. Jambo gamba muma chapter pa phone na iwanda. Ngamu na pesa vena mwoni uza kini vyamba. After 3 months, she came back. Isafu na kuniwa na she don't wanna link up. Namu peza na banzaki and then she turned back. I called her several times she don't wanna pick up. Inemanta kunikwira viripari neviku. Mobao na munga njini ni muzao chewa boyo. Anani langisa makalasi ya kinga rainbow. Kumukonga pabondi kumupeza na vumo. The great thing.